Barka maɗa sobajo e a jaɓɓama. Ko atammi nanugo jonta ɗum haala marɗum saman masin, ka ɗon andina gondal Allah be ɓi Adama. Ɗum marai haaje a mara deftel petel be foto, amma to on ɗon mari ɗum, nde wallan on haa on ciftora ko on nani nder habaru majum. On wawi darago wakkati fu ngam on kima dow ko on nani. Miɗon andina on bo on nana habaru majum haa fuɗɗam kam bila darago, nden ɓawo majum on fuɗɗita, nden on darna wappaka wappaka ngam on kima boɗɗum dow ko on nani. Wakkati on nani gimol ngool ni, on wailita buulol, fuɗɗe jonta haa buulol artungol. Foto lamba go'o. Haa fuɗɗam woodi no Allah tan, wala no hunde feere. Allah tagi duniyaaru, o umri annoora yayna. O tagi naange ngam nge laamo nyalawma, e lewru bo ndu laamo jemma. Allah o boɗɗo, e o ɗon laamo dow kuuje fuu. Foto lamba ɗiɗi. Habaruji ɗi on nanata iwi haa deftere Allah. Deftere Allah ɗum wolde Allah, e nde ɗon wolwana en dow maako e laabi maako. Nde ɗon saawi bindi annabo'en andaaɓe. Allah yiɗi himɓe fuu. Deftere nde ɗon famtina en no Allah sendiri be ɓiɓɓe Adama ɓe o yiɗi, amma nde ɗon famtina en noy Allah taskiri dabare feere ngam lornugo ɓiɓɓe Adama haa maako, ngam ɓe laato sobiraaɓe maako e ɓiɓɓe maako. Inde deftere nde Bible. Foto lamba tati. Kuuje fuu tagaama be wolde Allah. Kuuje fuu waɗaama bana o wi'i. Allah wi'i ɗum laato, ɗum laati. O wolwi, e o tagi asama e lesdi e maaje fuu. Nden bo non o tagri ɓiɓɓe Adama, liɗɗi nder ndiyam, colli haa asama e dabbaji luttiɗi bo. Be wolde maako on Allah tagri kuuje ɗe fuu. Allah seyori be kuuje ɗe fuu ko o tagi, e o laari ɗum fuu ɗum boɗɗum haa yeeso maako. Foto lamba nayi. Allah tagi neɗɗo aranno be mbulmbuldi lesdi. O hoci beccal maako, o tagri debbo. O ƴewni ɓe Adamu e Hawwa. Allah yiɗi no Adamu e Hawwa. O hokki ɓe bawɗe dow tagdi maako fuu. Ɓe laati no sobiraaɓe Allah. Allah tagi no jarne woonde ngam ɓe njooɗo ton. Allah wolwani ɓe nder jarne majum, o hokki ɓe laawol ɓe nyaama ɓiɓɓe leɗɗe nder jarne fuu, sei leggal gotal tan ta ɓe mema. Amma ɓe sali ɗowtango Allah, e ɓe nyaami ɓiɓɓe leɗɗe haɗaande. Allah wanyi hakke, meedi ɓe diga jarne wondego. Diga wakkati majum, sei ɓiɓɓe Adama kuwa be sembe hidde ɓe keɓa nyamdu ngam haaje maɓɓe. Hakke ɗon saawi nauɗum torra e maide. Foto lamba joyi. Adamu e Hawwa woodino ɓiɓɓe ɗiɗo. Inde maɓɓe woni Kayinu e Habila. Kayinu haji Habila. Nden yande fere o mbari mo. Allah hiti Kayinu ngam ko o waɗi. Allah seyaki to neɗɗo waɗi hakke. Ɗum hakke on sendi en be Allah. Sobaku, ko Allah yiɗi wona hakkunde ɓiɓɓe Adama be maako wonay fahin. Foto lamba jeego. Adamu e Hawwa keɓi ɓikkoy ngotkoy, bana ni gide ɗuɗɗe tokkindiri, bana ni woodino himɓe ɗuɗɓe ɓe fuu ɓe laatino ummatore Adamu e Hawwa. Ɓe fuu ɓe turtani Allah, ɓe ɗonno halla yeeso yeeso. Hakke maɓɓe mawni haa Allah annini halkugo ɓe be ilam tufaana. Woodi goɗɗo gooto mo yiɗi Allah e mo ɗowtaniimo, innde maako woni Nuhu. Allah umri Nuhu o seha kombowal mangal, be maagal o hisnan mo kanko e saare maako. Ɗum hooci duuɓi ɗuɗɗi hidde Nuhu timmina kuugal kombowal. Nder duuɓi maajum fuu o ɗon no rentina himɓe ɓe ngaylita diga laawol maɓɓe kallungol ngam ɓe kisa tikkere Allah warande. Amma himɓe nanay rentinki Nuhu, e ɓe ngiɗa ɓe ngaylita diga laabi maɓɓe kalluɗi. Foto lamba jeeɗiɗi. Allah umri asli dabbaji ngara haa Nuhu, e o nastini ɗi nder kombowal maako. Nuhu be debbo maako e ɓiɓɓe maako tato be rewɓe maɓɓe ɓe nasti bo nder kombowal. Woodi no himɓe njeetato nder kombowal be dabbaji. Allah maɓɓi dammugal kombowal. Nyalɗe jeeɗiɗi caali, nden ndiyam ilam tufaana cuddi lesdi. Ɓaawo nyalɗe cappanɗe nayi, ndiyamji keewi lesdi fuu. Wakkati saali ngam himɓe wonɓe yaasi kombowal. Ɓe fuu ɓe kalki nder ndiyam. Amma Nuhu be saare maako ɓe ɗonno nder jam nder kombowal, ngam ɓe nuɗɗini Allah e ɓe ɗowtaniimo. Foto lamba jeetati. Duuɓi ɗuɗɗi caali e leyol Nuhu laati asli ɗuɗɗi. Abrahama laati goɗɗo leyol maako. Kanko bo o laati no goɗɗo mo yiɗi Allah e mo ɗon no ɗowtano Allah. Allah waɗi alkawal be Abrahama leyol maako laatoto ummatore mawnde. Abrahama be debbo maako Saratu ɓe ngala ɓingel, amma ɓe nuɗɗini alkawal Allah. Nder ndottaaku maɓɓe ɓe keɓi ɓingel, ɓe inni ngel Isiyaku. Allah waɗi alkawal o huwan hunde feere be Isiyaku e leyol maako. Abrahama heɓi ɓikkoy ngotkoy be rewɓe feere. Goto caka ɓikkoy koy inde maagel Ismailu. O laati baaba ummatore wiyeteɓe Arab'en. Foto lamba jeenay. Leyol Isiyaku laati ummatore mawnde wiyeteende Israa'iila. Goto caka himɓe leyol Isiyaku inde maako Muusa. Kanko bo o nuɗɗini e o ɗowtani Allah. Allah ƴewni Muusa dow hooseere e o wolwaniimo, o hokkiimo alluhaaje umrooje ngam janngingo ɗum ummatoore. Muusa jippi hooseere be umrooje Allah bindaaɗe dow kaa'e. Umrooje ɗum boɗɗum masin, e ɗum ɗon ngam himɓe fuu. Foto lamba sappo. Umrooje ɗe Allah hokki Muusa ɗon ngam jam ummatooje. Umrooje ɗe ɗon umra en yiɗugo e teddingo Allah gooto goongaajo e ɗowtango mo. Ta en mbaɗa labbi ngam en sujjidana ɗi. Ta en mbolwa inde Allah meere bila teddingo mo. Ko moye fuu sey hoosa nyalaade woore nder asaweere ngam siwtugo e ngam teddingo mo. Ɓikkoy bo ɗowtina saarooji maɓɓe e ɓe teddina ɓe. Haanay en mbara hoore, hanai en badan jenu, hanai en gujja, hanai en kadina goddo feure, hanai en suna ko keddidirawo amin mari. Foto lamba sappo e go'o. Nder wakkati majum do, to neddo wadi hakke, o yewi dokaji Allah, se o wada sadaka ha Allah e dum balu. Be don no mbara mbalu ha njayru baddo hakke. Dum don siftinara on majum, dum kalludum yewugo dokaji Allah e dum senaimo. Njawdiri mbalu latino alama mauka katami wadego yeso. Sadaka ka Allah be hore mudum tammi hokkugo ka wirgan hakkeji himbe be njabimo bana sadaka hakkeji mabbe. Allah don no taski nelugo Yesu nder duniyaru ngam o laato sadaka hakkeji himbe fu. Allah annini dabareji mudum fu ha dudbe annabo en mako e be bindi dum nder deftere seninde. Dum wi'ama dow Yesu nda jawgel Allah ittangel hakkeji duniyaru. Foto lamba sappo e didi. Yesu dayama be lawol gotol. Malaikajo nelama diga asama ha panyo debbo biyeteedo Mariama. Mariama o muyado gorko biyeteedo Yusufu. Malaikajo andini Mariama o redan bila hautugo be gorko. Mariama andi Allah wodi bawde tagugo asama e lesti be wolde mako tan. O andi bo Allah wawi ko o alki, bana ni o nuddinimo, wato bana wigo Allah lati baba Yesu. Malaikajo wangani Yusufu nder koidol, o famtinimo Mariama hautai be gorko fere, amma Allah wadan kaidini dum be mako. Malaikajo umri Yusufu e Mariama, pendoka bingel inde Yesu, bana wigo kisnowo. Yusufu dotani Allah nder kodumefu. Foto lamba sappo e tati. Nder wakkati majum, lamido Hiridus umri komoy fu yaha ha berniwol mudum ngam bindol. Mariama e Yusufu lori ha berniwol mabbe baiti lama. Be tawai goddo mo wernata be, chudi fu kewi hotbe, banani be hodi ha nyamnirde dabbaji. Ton Mariama dan Yesu. Nder jemmare majum, malaikajo wangani wainabe, be donno aina bali mabbe nder ngesa. O wibe, bingel kaye fiyel, danyama kombi ton. Donni malaika en bangi diga asama, be don gima, e be don teddina Allah ngam ko be nani e ngam ko be ngi'i. Foto lamba sappo e nay. Deftere seninde andinay en kuje dudde dow bingel ku Yesu. Nde don andina en no Mariama e Yusufu njari Yesu ha Misra ngam ta o mbare. Bawo don be lorti ha Israila nder berniwol Nazaratu. Yesu mauni nder hikma e famu e mo'ere Allah donno dow mako. Mariama e Yusufu njaye ha Ursalima be Yesu, mo donno mari duubi sappo e didi. O wolwi hala Allah be modibbe tawreta e mawbe dina Israila. O nanani be e o wadani be yamde e be njabi e o jabi yamde mabbe. Be fu be kaidini ngam andal mako dow Allah. Nde o wadi duubi chapande tati, Yesu fuddi ekitingo Yesu himbe fu ngam o andina Allah ha ummatoje. Dudbe njabi ekitinol mako, habaru mako sankiti ha nokkuje fu. Foto lamba sappo e joyi. Yesu wangini bawde mako be kaye fiji mawdi. o wawi wumtingo wumɓe, o ɗon wolwina mayɓe ngam andingo himɓe o nelaɗo Allah be umrore maako. Ko o wolwi fuu ɗon waɗe. Yesu laati neɗɗo kayefiijo e himɓe ɗuɗɓe andi ɗum. Foto lamba 16. Yesu ɗon no waɗa kuuje ɗuɗɗe boɗɗe, himɓe ɗuɗɓe nuɗɗinimo e tokkimo. O laati no enɗowo, o ɗon no nyawda nyawɓe, o ɗon no jangina himɓe laawol Allah. Yesu o boɗɗo, o wala hakke sam, o ɗon no waɗa ko Allah yiɗi o waɗa. O wari ngam o holla yiide Allah, ngam yaarugo himɓe haa laawol Allah. Amma woodi no mawɓe diina, ɓe haaji Yesu masin, ɓe ngewi dokaaji Allah, e ɓe laati bo hakke en bana himɓe woɓɓe fuu. Ɓerɗe maɓɓe caati e ngiɗa jaɓugo Yesu o nelaaɗo Allah. Ɓe pewanimo e ɓe umri nangugo mo, ɓe piyimo, soje en ndesi metalewol gi'e dow hoore maako e ɓe njancimo. Yesu waawi faddaago e darnugo kuuje ɗe fuu, amma o waɗay ɗum. O wari nder duniyaaru ngam o laato sadaka ngam hakkeeji. Yonki maako laato sadaka ngam hakkeeji himɓe fuu. Yesu roondi dow maako hakkeeji himɓe fuu. Foto lamba 17. Soje'en ɓili Yesu dow leggal, ton dow maagal o maayi. Nder wakkati majum ɗo, bana ni ɓe mbarirta halluɓe fuu. Ɓe ɓili Yesu be halluɓe ɗiɗo nyalaade majum. Amma Yesu laataaki kalluɗo, o anda ko ɗume, o waɗay kalluɗum. O maayi ngam hakkeeji woɓɓe, na ngam himɓe maako. O maayi ngam hakkeeji himɓe jamanuru maako tan, amma ngam hakkeeji himɓe ɓe tammi warugo ɓaawo. Maayde maako ɗon itta hakkeeji himɓe ɓe nuɗɗini e jaɓi sadaka maako bana sadaka maɓɓe. Yaake Yeesu maayi, o waɗi sadaka timmuka. Be ɓandu maako ndu wala hakke, be iyam maako o yoɓi hakkeeji himɓe fuu. Allah wi'i wala haaje sadaka feere, ngam Yesu laati sadaka timmuka ngam duniyaaru. Foto lamba 18. Kone en Yesu numi ɓe mbarimo, amma wala ko waɗi. Ɓaawo maayde maako dow gaafangal, goɗɗo diskuɗo sobaajo Yesu hoo'i ɓandu maako, wallini nder yanande maako hesre. Ɓe maɓɓi yanande be hayre mawnde. Fajiri cup ɓaawo nyalɗe tati, rewɓe feere njahi haa yanande ngam ɓe kaccina ɓandu Yesu bana ko wowa haa al'aada maɓɓe. Ɓe kayɗini laarugo hayre sottinaama, nden Yesu wala ton. Ɓe kayɗini bo laarugo malaika en ɗiɗo be wiigo ɓe Yesu ɗon geeto. Habaru Allah ndu'u famtini ɓe no Yesu ummitake diga maayde. Foto lamba 19. Ɓaawo ummitineeki maako, Yesu wangani pokora'en maako. O wolwani ɓe e o nyamdi be maɓɓe. Tomas, gooto caka pokora'en maako, mo nani ko saali nuɗɗinay. Yesu ɗon geeto, o wi'i, to mi yi'ay ɓattaaje kuusaaje haa juuɗe maako, mi nuɗɗinta. Ɓaawo maajum, Yesu wanganiimo, nden o wi'i mo, ngam a yi'iyam a nuɗɗini, barka laatan to ɓen ngi'ayyam amma nuɗɗini. Foto lamba 20. Nder nyalɗe 44 ɓaawo ummitineeki Yeesu diga maayde, o wangani himɓe woɓɓe. Himɓe ɗuɗɓe ngi'imo e anndi o geeto. Nden wakkati waɗi ngam o hoota haa asama. O timmini kuugal maako ngal o wari waɗugo. Yeesu wi'i pokora'en maako ɓe njaha ɓe anndina himɓe ko o waɗi. Nden yeeso pukara'en maako ɗuɗɓe ɓe ɗon ndaara mo, o enti haa duule e o majjiti. Nden malaika'en ɗiɗo wangi andini pukara'en yeeso loroto nyalaade feere bana o dilliri. Jonta o ɗon haa asama ngam taskugo joonde, ngam himɓe ɓe nuɗɗinimo e tokkimo. Yeeso woni laawol ngol yaarata haa Allah. Foto lamba no gas e go'o. Ngam ɗume Yeeso maayi dow leggal gaafangal? O maayi ngam sootugo hakke'en. Yeeso meeɗay waɗugo hakke. O maayi ngam ittugo hakkeeji ɗi sendi en be Allah. Gaafangal ɗon siftinora en Yeeso woni jawgel Allah, laɓngel ngel wala aybe, hokkama ngam hakkeeji meɗen. Yaake en nuɗɗini Yeeso, e to en tuubi en daayake hakke, Allah ɗon yaafo en. Yeeso ɗon wartira en ɓiɓɓe Allah e sobiraaɓe Allah. Foto lamba no gas e ɗiɗi. Yaake Yeeso ɗon no nder duniyaaru, o wolwi kuuje ɗuɗɗe ngam wallugo himɓe haa ɓe paama laawol Allah. O ɗon no jangina himɓe no woodi laabi ɗiɗi. Himɓe fuu ɗon tokka laawol jasngol ngol hakke ngol yaarata haa halkere e maayde. Enen fuu en hakke en doni ɗum diga neɗɗo aranno Aadamu. En mbaɗi hakke be huugo kuuje kalluɗe yeeso Allah. Yeeso wi'i en acca laawol jasngol, en nasta laawol ɓillingol ngol yaarata haa Allah. Neɗɗo nastan ton be tuubugo hakkeeji maako e be jaɓugo sadaka Yeeso dow gaafangal ngam hakkeeji maako. Ngam ɗume a wolwantaamo jonta be ɓernde maaɗa? Wi'umo, Allah, a tedduɗo, a ceniiɗo, amma mi andi mi hakkeejo. Mi ɗon tuuba Yeeso maaɗa, mi waɗi hakke. Mi nuɗɗini Yeeso maayi dow leggal gaafangal ngam am, e o yoɓi hakkeeji am. Mi ɗon tore a yaafanmi, a sanja e a loota ɓernde am. Waɗ mi laato gooto ɓiɓɓe ma. Mi yiɗi tokkaago laawol Yeeso e mi wara mi yeeɗa be ma ɓaawo maayde am. Useko Baaba am. Jonta ɗum wakkati waylitigo kaset.